les femmes du Mali.
An hani min daro e darre amen no fewiri e ley leydi mani heɗintinandi ɗum woni ko wolti dental pelle rewɓe ana e ɗeɗo wildaf Mali e wi hoorejo ndeɗo fedde kabaru jande ndenagu cellal e kañe dun moƴintigol kala ɗatiɗi na heddi fa hande laatade sugullaji teɗɗanna Bintou Founé Samake kankone hoorejo wildaf Mali.
Min kollitan metti amen e ngal gollal kamiɗon e maggal banga ratade rewɓe nelaɓe. Miɗon kani laninanade e hannede fano min mbawi wallirde ɓe no haniri hakkillaji amen Mali keso hani moƴƴinede gollal muɗum rewɓe Mali tawete hen. Ko hani hande ardorede ɗum woni banggal ndenagu, ko jokki ɗum laawi fo ana kani ɓamede fa région ŋaji ɗi laawi muɗum moƴƴine tawe ana nanodira. Toɓɓere mawde kasen joguide sembe ɗum woni école ŋaji ɗi ɗi dartine ɗi gollira no haniri. Ko ɓuri ɗum fu sembe woni cellal ana hani semminede, cuuɗi cawtirɗi ana kani moƴƴinede saabi kanuɗi ɗi ana panɗiɗo Mali ɗo. Ɗum toɓɓe yogaje ko minen rewɓe Mali min jogui banggal moƴƴintingol leydi ndi.
So banggal rewɓe gonɗo ley katne ɓeydun nono ka noon koɓe dontanni horojo leydi keso o yo udditingol janginira ɗe e kañe dabareji raf heɓgol golle sukaɓe. Yala am yo hitande jande nde hiisa, kala gaɗoɓe defuma bak waɗa ɗum yalla eɗen mbawi hinnade hitande heere jande. Yala amen yo leydi Mali ndi hewta jaam, ana hani ɓe gattana hakkillo sukaɓe ɓe. Jande fewali kako ɓuuri ɗum fu bonde, yoko sukaɓe moɗata poɗɗe bonɗe ko, ana hani ɓe ƴewta on ɗon nokku o. Ñamdu wala, cellal wala. Mi horon imadara gaɗami yalla de heɓami kuruji am. Kanko kananke leydi keso o na hani watande hakkille kala ko woni himmeji janginoɓe ɓe. Yalla kabaru jande na heeɓa lawol. Min kay hakkillam yo ɓuuri fuf banggal birki sukaɓe ɓe. Mi yiɗɗi jaam hewte, yalla sukaɓe fuf na heeɓa golle. Kamba ɗum yalla am yo kamɓe ardiɓe kesoɓe watan hakkille sukaɓe ɓe. Fadde ɗio yilaji ɗi fuf heeɓa lawol, rewɓe heɓe na jokki wadde imadaraji keɓal e ley gikkande ko warata ko.